tamani halaji malifu.
Toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Gani kante to bogi jande ga fandu hala Mamadou Sama Sego jam wadi sakabe hedi be. Batuma do kala ko be lede Sahel AES ngada do mbiyanda nyande aswere jeegom juuto nyami tonno tongi anyaaji muudi ardibe ASP bami anne nyibude dental lede AES. Wika dabaji latke jati gidali wonande margal dabaji le Sahel e wuddu leedi ndi ben sabbi rafnde na dum do yu woytangu manado dabaji ndarbe lam ko watande kawdo hakkilo ben yalla ndugal kebal leedi ndi na hisa. Yotra meden lullinda verification hande memanda hala ben beenu gollo debbo cooyido duubi sappo kurdi fat fata ko joll la ruki kabar mudde be dor famle zunan mere di ngun seme kabar jamen hande bete altidara jetti juillet 2024 bismillah sakira nden no kortal la gobal la kano ko be leede Sahel ngel wada ma nyande aswere jeegom juillet 2024 to nyame ton hunde lati do sababu seminde gollidal la hakunde Mali Burkina et Niger e le ko hawra do mudun kano ko be tatombe nyibi dental leede AES be beltare sande dun ko golla e le habote Russia galla le nokkuji AES di Abakin Agu Mohamedine on ko hebani kare fastango sita sidibe
di dabri fu fiyama le bat arandre ko wada to horebe leede AES be holliti wi fana o batu dokkundurgo juude de leede ko natin do sabu hunjude kebe de leede o batu wada do le genni nyame fana mudun yo dokkundurgo juude de leede tati won ele telephone sahen yalla ben hebe darde ko e mebbe le o batu be joddini walde watre ko noddirte confederation de l'alliance des états du sahel ne walle joddinama ko natto sabe be hebe wallitiro ko nari bangal politikaku e kebe de leede tati fay tar kasin jamaren hebe wada yaha fito hakkon de leede tati taw torra fu heeto den kanyen e jolem en leede AES de leede tati holliti kan en wara mudina banki goto e inda AES ko joodi mun atte golde de leede tati fotone yirunde kebe de leede tati tegal mudun le o jooda hala wadaado be holliti ko be yalti pele le walde CDO horebe de leede tati holliti wi yalti golle walde CDO hane ana nato sabe be darno ko e mebbe tegal mudun anyaay fugbe atta ko do fu waawata koygal mo le mudun kasin miccitunde wi president leedi Niger ga leedi Burkina holliti wi o dokkondurgo joode de leede tati ana jogi nafa fa wala sedan sabdu nato sabe sareej pamadi ngene ne charte ko noddirte la charte de liptako gurma be hebe gollida di sariyaji colonel asmi goita kayun nati ameru ne wala alliance ko yata hitana wotere
e wi dunga politika ko men ngal do dental na hani jati latade sababu sembinde goldal hakunde ledde de dina wattuma be wonno ele seda o kanko Pierre Claver Bakroba Traoré dunga ko politago hultibide dum don walde han latanade ben misalu ledde ben pelle kewde runde Afrika kanko wonko hani kuma finke take na fasango Ousseyn Cissé.
C'est une volonté
affichée de vide et de mbawi wande nangondiral juude goddum ko wana ko leede balebe ko e hakkille am be dun jogi na fasande sabe de ngondi e hollude kawral gongal ana wawi wadede ko wana sidiyaw mi do mila shariaaji di ana pammini ana jafi wadede sen jangi ko be takiti windude ko en pama wide e be jidi yarude lawi newdi salade mbawa hawritinde so dum wawama wadede e dum wawi latade nangondiral juude jafudo sande bangal shariaaji politikiji gollondirde bangal nangondirde juude tondiral bangal huncugol hore nenka eden bawi yide nafaji arandeji kawritangal so dum wayi wadeje non dum latonto en jande kanyo kedde leedi balebe de fu
migration pour le reste de l'Afrique
kawtal taban jegob e jobal men kanako be men runde sur Afrique do hirna runde Afrique dum CDAO fudu butama nyande ala on kenyan jeddi juillet to Abuja leedi Niger heddu yeso kanko kananke Nigeria Bula Tinubu don hala modo e kawtal gal woni ko leede tati Mali Niger e Burkina yalti le fedde de hunde gondinande le kawtal ko be nyibugol ko wete dental leede CAS sakon do to hakla mo do ko en bangam am Facebook andu X on Twitter kido to min je tonno ben kanonko be ben kambe directeur jangnirde nogo yon kan chamata to musul en kapo ben ngadi kawtal jande balli didi nyande asore jidi juwe nderno dum wadama e do faba ONG ASF dun appui conseil enfant femme nden do bi ardibe be fanda mudum wonno be do be rande femme be do hawdum be kala ko woni hu changlo hore bam ben kabaru tidal hakilo sukabe kanyo dun tidal ko be le kabaru mbiyan mona sitalla leedi ndi e kawdum kabaru jande fandeli kabaruji lesa hala leydi ndi ben wujugol wujugol dabaji latke jati gidali muudi ben wonande gal do nu gal kebal leydi ndi kambe marobe dabaji yogabe holti wiide mursi dabaji kewdi kanone ben daralam ko be fiide dabare battande hakilo do kabar o kanko sita sirbe won kebe ne do faba yaabe amen yogabe ke na fasangu kanko sita usen sisa
le sahin leni yimbe ko hew holliti tampi sanne sabe guika dabaji dum hune hebi semme sanne lewi yogabe sabe lafi deejer ko mata den nokkuje
de ko koyde fatanda so gonga guika dabaji kewdi ngada o wakkati wala fu ko heddani mi lengendi ni an songo doka won guika dabaji ngada e be ngara e be kippomi de be bama dabaji amin be nab de didi be ngari be gujji bali am de arande de bali didi be gujji e ko sakiti ko be gujji balu goto
bargol yimbe kay guika dabaji di won tedalaji mawdi de jamaare ko hewmu wurle modum le wudde leydi nin dum ko seedi neddo goto jodi lo lam bankas le region badiangara mo jabe inde mudan haale
yimbe ciutama dabaji ngujjama kanyo kulle donnetede gonga dabaji di nje ka yimbe dum barama do amin do yimbe nayobe bari
lebi marobe dabaji di guika dabaji natki hune hannen ko wadi tedalaji kewde le maral dabaji fatara kasin kebe mabbe so jidi ciagan
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe muduna teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
le yerta meden verifio hande holtam wide debbo goto be ni tiagal duubi sappo habillaku tama dun do yo gonga denno kanko farnda ko jodi madraji katna ko hebene do fustango sita sirbi
o kabar matam do beme ande ko holliti wi debbo goto hebitikin cegganno wadi dubi sappole hamilako dun natke hune ko yimbe hewbe yedi do beme ande de yimbe yogab ande winni jati wi duu hune ko hamini gadun golle Allah tanno dun ko joga winni do helle ko noddete web tv me wadi imadraji me yotti dene yirma jo plateau me lamdi jon suudu o debbo tahir kunate kay e debbo mudum arabiyatu hedara kango arabiyatu o holliti o hebitikin biddo gorgo altenere noga en nay le region hitane ugna did en noga en nay le clinique goto li dene nan kabugo lewi makko o darke hamla ko o biddo ko yata dubi sappo lewi gori ko tahiru kaynu holliti widdebbo mudon an en go hamila ko gedel hitan o nya diden sappo en nay lewi kanko docteur abubakar hedra goto e gynécologue fabido o debbo madame kunate rabetu hedra hebitade o holliti wile ande docteur en ana tiide debbo do dubi sappo le hamla ko o holliti fa handen wile hitan hikkatan o fuddi hebde o debbo le hamla ko mudun ga o holliti o sugli sanne cegodo maati hebitago o debbo do bem andede yimbe jogabe andede kabaru be holliti wena tidi debbo wada dubi sappo le hamla ko goto en micitina fa hanne wena tidi debbo wada dubi sappo le hamla ko klo hebto o biddo goto jommu wura ma inde mudun du wura
bangal muudi kabaruji amen yontere jabbine de keddan nako benen isa umar tuglay do festango sita sidibe
en futtira kabaruji meden yontere ko naari de nyolma hejinado dum manaji o bat wada ma tati lewru jue hitan o nyaddi de noga en neli genni bamako do faana o batio famtine jamardo kuteji manaji nanal mudun do hawaluji meden kabaruji meden yontere holliti widdejre matama le genni jigi kumbu cagan himbe lonbe hite watton bonalaji masimini be noga go bonni kulleji kewdi altener jabbine o masiba wada to himbe lonbe hite natin sabe jamar ko hemudu egnati genni ngara ka gelde ko batti dun en timnan kabar me yontane ko naari bangal anya goto bama to walle hot autorité de la communication be holliti be teewtra ciud radioji kay télévision leedi mali acci wadde publicité nanan mudun jo chafaaje balebe ciottateede ko wattele ciud radioji ni le bamgo o anya horebe journalisien kay ittobe ledde fotere horebe hunbe kabarji cellan fotte o batu
sagalam poyon dokkaten kabar jom hande militan do sartumbel bangal la kuna funi dum 3320 mere mere non kanon famdi fuf budi noga tawale telephone joomu do sar yotre meden magazine
Sarabe babbiraabe e iniraabe odo bataaki ono wodani
oron kaani jogade hakkille martingol kumpa wargol aduna suka modo ana haani jogade talkuru jibinirdu
martinde kumpa jibbingol suka modo yo huune mawne no yo golle du bingiile dan kaaku
martingol kumpa wargol aduna suka modo yo hakke makko arande sabi irun uditanamo damu e kewde
soni suko wala talkuru jibbingol suko o jattaake e le sharia leedi
talkuru jibinirdu ana heɓe mere mere to meri to.
Soni so saraɓe martinay kumpa jibbingol suka muɗum en ana haɗa suka o naadde lekkoy e wattuji garoji.
So saraɓe martinay kumpa wargol aduna suka o wawa hude heƴoji cellal o heɓata ɗu moƴƴereji kewɗi.
Ande wiide saraɓe heɓuɗo ɗerewol jibbingol suka moɗon ana heɓire e wattu lewru woturu.
So o wattu welnima on ja'an yeeso sariya ɗiɗum wawi ɓande wakkatuji kewɗi ittugol buuɗi ɗum ana wawi tawede hen.
Martinde kumpa jibbinde suka muɗum yo ɓeydande mo laawi kewɗi e gurnam makko.
Ɗum yo ɓataki direction national de l'état civil dow gollidal UNICEF
paabidirɗo jawdi agence italienne pour la coopération au développement.
Yewtere meɗen dow hawalu hannde ana jogi dow kabaru manaji ɓen ngaɗoɗi kuteji muɗi dow hawalu e kañandu cellal tama ɓen wattigo ɗiɗo manaji yo sobi men sababu lobbo hisude hawalu. Kanko Mouhamadou Baba Kounta wonko heɓen e banggal muɗum keɗno fayistango sita sidiɓe Houssaini Cissé yo en ñalle jaam.
Le leydi mallin ana tiiɗi yaa neɗɗo goto mo naftirta ko ɗi manaji ɗi e manaji ko heew muɗum fuu soɓe tilikeni ɓe tippanɗule ɓolɗi maali fosseji ga hollitama wi ɗi manaji yoga e maji ana wawadde duuɓi temedere yaade duuɓi temee nayyi tawa ñoolayi. Ɗum yo hunde wotere hannden ko bonta hawaluji meɗen. Ɗum holliti kanko Abdourahmane Sanogo kanko e hoorejo bureau d'étude Sahel environnement.
Les sachets plastique
e manaji latani ken golle jaati jaati ana footi million ngaji nayyi capanɗe jeegom tonne mana moƴƴinade hitande 2021 tawi million ngaji ɗiɗi e seeɗa ina hitande 1950. Jonka ana hani ko famen wiide hitande fur moƴƴingol manaji ɗi ɓeydoto yaade tan.
Ceggan kuteji ko ɗi manaji waddatale ha waluji ɗum hewtina dabaji katin tiɗallaji mawɗi. Ɗum ko holliti kanko Hamidou Sidibe goto e maro dabaji le Guenni Rosso o holliti wi ɗi manaji boni dabaji makko hewɗi.
Mana
ana udda ɗo ñamdu dabaji ɓettirto nden ka o wawa jippinde ñamduji makko ɗi sakko so ɗum nagge ɓiretege noon nden ka o wawa fe ɓeynude kadi jonka ɗum latonto marawo o tiɗalla
festa o tiɗal ana heddi fa hannen tummode ko noddirte la loi numéro 212-003 ɓamaɗo le noga e tati lewru janvier hitan ujña ɗiɗi sappo ɗiɗi holliti wi ɗi manaji yo hunde ko haɗa le leydi mallin gadɗo e tawede fo osere batata ken ɓamde gawo bamako fattade Guenni Youwaro e Bafoula Bé jamata ko hewmuɗo holliti hannen ana sugli nde kuteji ɗi manaji.
Aujourd'hui c'est plastique
hande sen coodi ñamdu tawe eɗum wuli so ɗum waɗama ley mana eɗum wawi hokkude en ñawuji a sikkan cancer e bandum en jonka seeɗe mbawi waylutinde ɗi na keɓen no gatten ɗi manaji salla koɗi cottete ko na koɗi gollirte ko na ɓuyt ko
fande ne sari ɓamede ko hatta ɗi manaji naftirede le leydi nin rewɓe ko heewi ana wondi hannden e cuɓɗe ɗi manaji ɗum no golleji mumen. Balkisa kone kañum neɗɗo goto cuɓo ɗi manaji le ñamarɗo le Guenni Sogu o holliti o cuɓan ɗi manaji o waɗa cotta usine ngaji ɗi yimɓe usine du ana wawi tawinde ɗi manaji waɗa ɗum baignoire kake gollirɗi ɗi e nannal muɗum gadɗo e tawede fo o holliti kamɓe jaati ɓenne teɗelaji mawɗe saabe ɗi manaji.
Amin manan nunto miɗon bomta manaji kañum e bidongaji kinɗi nde min neldade usine bamako salla eɗi moƴƴintine haya eɗum jogui kuteji cattuɗi dow sami ɓi adama salla eɗen ndeno e mum ana hani ko jare litre goto kosam ɓumɗam nde ɗiɗi na nde tati
leyoɓusantugudi
baala ko heewi hannden ana wondi e moƴƴintinde ɗi manaji waɗa kule jogaji opéra clin yo wotere ɗe baale hooreɓe nde walla ana tewtora moƴƴintinoɓe ɗi manaji tinno ƴewita honeno golleji mumɗi waɗirte saabi hoorejo nde gollidirade Cheikh Coulibaly holliti wiso ɗi manaji cuɓama moƴƴintina ana naato saabe hunce tiɗallaji ko waddatal ha waluji meɗen fa naato kasin yimɓe hewɓe heɓa golle.
Miɗon codira ɗi manaji rewɓe cuɓoɓe manaji ley dendeji salla miɗon keɓa ɓeydude kulle komin moƴƴinta nanduɗe kulle gonɗi ley leydi men ndi o wakkati miɗon gondi e yarude yeeso ley golleji moƴƴingol pavé moƴƴinirteɗi ɗe kulle komin cuɓoto.
Huɗum won sari ɓamaɗo to laam on yalla ɗi manaji ana heɓnire jogola watti ogon wonko nettummode ko noddirte la loi numéro 212-003 ɓamaɗo le noga e tati lewru janvier hitan ujña ɗiɗi sappo ɗiɗi ɓamirte soɓe saabi owon sari goto haɗo ɗi manaji tippede nokkuji fuu ga ɗu e tawede fuu ceggan immadaraji meɗen ministére humni kabar ha waluji e laaɓuntunde nokkuji fa hannden lonki hokkude amen jaabi haso gunɗo do o kabaru.